Nice music.
Yeah, yeah. Na 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 na. Yeah, yeah, yeah.
Mm. Yes, yes.
Joy Kilio.
I say you so sweet, ukweli nishapenda. I feel you take pitch, minta kurinda. Ni mlembo fani humbo na mana ni minasifia. Usilete neno hata vile hei wakikandia. Tabasamu ura furando rinaro ni para. Baby mama you are so amazing. Minapenda unanijari umerizika yangu haru umenifanya yani niwe crazy. Yeah, nigande na mapenzi yako baby, nigande nawe. Nigande kwenye maumivu baby, nigande wewe.
Na 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 na
na
na
na baby mama.
Uzuri ulionao unantosha kabisa. Nakuita sokolo, heshima na upole ujanita naitika. Nakufa kihoro, uzuri ulionao unantosha kabisa. Nakuita sokolo, heshima na upole ujanita naitika. Nakufa kihoro, sokolo. Yeah, yeah, sokolo. Oh, oh, oh.
Ulipo minipoga, takungoja za kesho. Oh, oh. Mapenzi yetu special, wanipara na jiisi lipo pepon. Kwa vile niko tilaidai, tena najidai kwako. Oh, oh. Sokoro, my baby go. Kwa vile niko tilaidai, tena najidai kwako. Oh, oh. Sokoro, my baby go. Mapenzi yako ya warusha ro.
Ya warusha ro.
Napo pita za wa umaro. Mapenzi yako siyo barafu, kusema jua ni la ye you got. Hata wapake mambo machafu, amini kwa kondoni mishafika.
Unaeni para, najisi mwenye fra, amani moyoni ndo mana. Na kwaza kila saa, kizani wendota, na kupenda tazaidi ya jana. Unaeni para, najisi mwenye fra, amani moyoni ndo mana. Na kwaza kila saa, kizani wendota, na kupenda tazaidi ya jana. Uzuri ulionao unantosha kabisa.
Nakuita sokolo,
heshima na upole ujanita naitika.
Nakufa kihoro.
Uzuri ulionao unantosha kabisa.
Nakuita sokolo,
heshima na upole ujanita naitika.
Nakufa kihoro.
Sokoro.
Yeah, yeah.
Sokolo. Oh, oh, oh.
JJ Gala Warela. Laka 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 bizna mi. Laka 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 bizna mi. Laka 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 bizna mi. Laka biz. Na gala ticks gala on. Strong kwenye melody. Nice music, nice music. Zaida Rockefeller.